trendybeats.com.
Allow me kwanza ni jintroduce. Bad bitch neza kuku seduce. Flow ni tamu tadani juice. Kumbe ni ya siwa ni na misuse. Nyi mna nisaka mna tafta huu. Mina tafta ganji ni ongeze boobs. Hii ni sure swezi ya siu. Mama dila na igame na itaji look. Kuni wezi we Rudy Jim. Kyo si forensi ukidim. Ati wangeshi where have you been. Minimal gun safi clean. Watagwan, washabang, mashatan. Watahang, tasakan. On my hand, ni I'm a fan. Muna mess na independent girl. Tunaiwacha yende kam. Meni kufia kufa. Niliwan huyo buda sinipende san. Nataka chali umanga. Anani wachaka Millicent kwa kitan. Is that your rapper? Mindo lifanya baki fan.
Of course unipati kama si payday. Dish donipate, grab your ticket. Still demanding street cred. Kama si uradi gotire. Malgan safi. Chika mambihe. Chika madoba, chika matire. I can't wait hiyo mzigo yifike. Of course unipati kama si payday. Dish donipate, grab your tickets. Still demanding street cred. Kama si uradi gotire. Malgan safi. Chika mambihe. Chika madoba, chika matire. I can't wait hiyo mzigo yifike.
How many times do me mada GTA? B-boys ni my mission past. I ain't no killer but don't push me. Check you nigga nataka to cast. Big sis ilio shower show kukichacha. Ni one call na gang in a bus. Oh no, amepiga my stainless steel. Easy side to they can't get fast. Qualified things, certified things. Easy side that to copy my beats, bro. Nyini wa kidi. Easy meds go out of reach. Under 18 car bench, you are under 18. Son, skeezer, I don't play with under 18. Sound unasikia ni freshy. Kwa track na Queen Wangeshi. Kwa rap ni cheesy freshy ha. Kwa ground ni mtoto wa Messi ha. Ha. Usilete udead ha. Usilete udead. Tunakika hesi.
Of course unipati kama si payday. Dish donipate, grab your ticket. Still demanding street cred. Kama si uradi gotire. Malgan safi. Chika mambihe. Chika madoba, chika matire. I can't wait hiyo mzigo yifike. Of course unipati kama si payday. Dish donipate, grab your tickets. Still demanding street cred. Kama si uradi gotire. Malgan safi. Chika mambihe. Chika madoba, chika matire. I can't wait hiyo mzigo yifike.
2 weeks ndo drop yifike. Silio shit ndo ndo msisikike. Arrest in zako drop yifike. Short na bongo from quarter ticket. Allow me peg and listen. Niko kwa trap sitoke inje. Nama loud na siza finje. Get your snow kabla nzikinde. Bop pia na daini kinye. Confirm mali kabla witise. Nanga mvako za ground. Na lina mapla kabla nitishe. Na re-up tena. Kaka kabla ziishe. Na bring your smoke, hakuna taja ni titishe. Tuko 5A Joe na ma flavor man. Kikale juu ya hewa man. We request 5A flavor man. Utapewa man. Tuko 5A na ma flavor man. Kikale juu ya hewa man. We request 5A flavor man. Utapewa man.
Of course unipati kama si payday. Gish do nipate, grab your ticket. Still demanding street cred. Kama si uradi gotire. Malgan safi. Chika mambihe. Chika madoba, chika matire. I can't wait hiyo mzigo yifike. Of course unipati kama si payday. Gish do nipate, grab your ticket. Still demanding street cred. Kama si uradi gotire. Malgan safi. Chika mambihe. Chika madoba, chika matire. I can't wait hiyo mzigo yifike.
More music on trendybeats.com.